mutima soka bwangerero kede ese tunyize etukubye mitima nejimenyeka lero ngulese wano banda giride bangambye ntitole mwa na buli omu kuita kwe kusaba kwanga omuwulirize
anyige mitima uyatambula itaita kati waliko mukono kugamba kwata waluma ye katonda waba katonda musawe yatonda basawu kati mugambe echama choyo yatajja kiralasa anyige mitima uyatambula itaita kati waliko mukono kugamba kwata waluma katonda waba katonda musawe yatonda basawu kati mugambe esha mashoyo yatajja kiralasa
emitima ja karuba twesize bangi naye batuyiwa abantu nga bakalu akulimba kutomeze nga teyesise lero nzizonkebe wandimangano gwange gwalwalako binaza bikola katujanjulu zalaba waluma oyo yamanye byange yebibyo yayinza okubigonjola muleka kunyiga omutima biwundu yayinza okubigattagatta maziga gokaba asangule kulumwa koyita mukakubule gwenda denonya nga mmaze banga kamuwa omutima guno
anyige mitima uyatambula itaita kati waliko mukono kugamba kwata waluma ye katonda waba katonda musawe yatonda basawu kati mugambe echama choyo yatajja kiralasa anyige mitima uyatambula itaita kati waliko kwata waluma ye katonda waba katonda musawe yatonda basawu kati mugambe echama choyo yatajja kiralasa.